Yo, Metro suka dobo.
Kabaya.
Hurry.
Yo, punguza volume when you addressing me, especially chufiki bay fiki wa free. Niskila wangaria na money back guarantee. Contrary, walitha nisi kuandika niki spit skia hii. Haijawai nilemea best believe. Hata mara kwanza kuwa iwa midi ziku bleed. Never lose, minide mwa ghetto si softy. Hini jogo ya jiji kuzoza tangu 16. Faster, kabayasi ni disaster. Kwa rap mindio pasta, na lazima mkubali hii injili. Hii chapter, money is the matter. Lafu beshte after like God with the apple and forgiving. Tafta, sikia unani tafta. Juwako wame chapa. I'm here to tell you this the beginning. In fact, pussy getting fatter. Eat it like a platter. Kwa money call me goose kwa kwa ceiling. Huku kwangu awe goal huwa mbili. Ya kwanza kuwashtua ego boss kwa ya pili. Number 7 ndio tunacheza ni kwa nini. Kudu vile na die tax bracket ni wanjigi. Business partners ni magoons na wasewa wash wash. No value if I can fit it in my gold watch. Back shots make him sing like Amo Saint Josh. Bad girl since Neymar aki wa Santos. Mliche kan kiwa down sun kon top of cost. Daily na balance profit siyezi make loss. Told my mom toy wake ni star ni kifloss. Akasema anajua nilitoa from the source. Niko zabe black dress na machiki Air Force. Mina kusota is a no, nisha file for divorce. Niki blaze ni mangua is a Dandora phase 4. He told me to send notes na muliza what for. What for, wanateta what for. Nili even score, nili win he war. Yo, I don't even try no more. Amebeba nyundo na muitanga Thor. Ka ice kwa vodo. Niki posta G, niki tuta ignore. Manzi wa Nairobi to the motherfucking core. After kuligalize, nasafisha na color. Psh, psh. Punguza volume when you addressing me. Especially chufiki bay fiki wa free. Niskila wangaria na